pantu chichire piwulo kutila umusungwere avikire kufilia amwene okutila ati tubike ama particulars yumuntu opwafuma pakuti chitwangukile pakuti vakapokola chivangukile pakustidentify yumuntu uchitire imisoka namba vakamwishiwe shani yomuntu ngachoti pavafe bwalia ni bwalia wakwi ni bwalia wakwi teti chibombe teti chibombe mwana ni ichicha kufunya pa marriage efiranso sere icha namba anuntire te chakwesha okupinkana no bufumu ninshi walaluba ifi abari amareji amareji yale batu yale otwa kwata chira piribiro kutila obukankala bwa bufumu muri chino chalo cha Zambia ni ile energy otwa kwata pantu ile lokuti aba president kana fya kamutwe kamutokobe karakare akareji kaji kunuma kube pamfumo po watula eku kana aleta nalimo limbi nshaso mabwino limbi constitution walelo aleso so kutila uli fonse kuti aba president efere so satin pantu nomba twala kwata nomba ba president kuya kunta nshituka kwata ba president ukufafa kufia rufimbi achenjera fende ndala masa ingira ati na ene ndei minini pantu nishi identification nishita kuti so chile chintu chava chali pibule fintu fingi muntu kufomwisa mbali ya mfumu okwatula chali amukira kona ma companies zengi kuishiba we muntu ufirele lokwatulile ndombanga chakutira chita batya batu chiteje tapali chikabomba mwa bantu besu chimono kuyabula bayilunga ichi cha rage chimono kuyabula impango kuti ibe muminu ya kwa president tachakatara chibomba pantu impango ebufumu anda abantu bamuli cha chine cha nomba ngachote twayapoka wayapoka maka ya mfumu ngabantu okekala shani abantu echo bayishi bapali lelo nichi chautira mwe bachite chisungu tamwa yishi befichitika mumushi abantu abenge 3 quarters abantu abekere mumushi bayishi bemfumu na president tabamwishi bena bayishi for the last person no benga kono kwa pusukira kwa ni mfumu ndambanga chaota timu mwala efi mwana kwa defe mwikele ba yes yes bwana mwati na bonsi ba yes yes bwana 3 quarters of this country bantu aba ba primitive people aba ba mumpanga fe mwaikara aba sia shop fera ngofe chimbe ba shop tina ku musumba mukutota na ntori mulandu ku musumba sia tala maloko ko batete na tola mulandu ku Geneva ndi akure mbere wa ta kwa tala ku ta vya tala shi mwana ka so icho cha marriage ba ilunga bufyu bwa fita fititi kana fye mfumu ngachati yali shibata menso nomba epo femi pashi ne otwa ikala pofye iya bashikulu ifwe ashifwe yonse fe yakula muno kuti atapali chinga yabomba fe cha tambara la fififi ne abantu kakana andi bantu banga bakasumina lelo batampe ama kuti tama registration batampe chipi chipi tapi akatara chibomba ukubomba kwa fintu kano kwabo kutamba ndiye batampire bakaunda tona olefechi alibakaundere batampire bapure myaka yi pauti ro abantu bako kwa marriage they are still insisting uti atwale ko pwena marriage nalelo opo bakaunde bafumine nomba lero ngo batampa lero yali mwaka nshuka pwisha
kanabe so kupitira mu lukakala nga chakutira batira fifire bomba uchika bashani
mata fya kabombe apa so fino tulelanda nalilanda nesha mfumu ishiri 15 Barista organize fifine, barista advise wa President Irungu, utila ti. Bavewe vete isha mfumu shonse, tuwewe fetule tonton kanyo. Na alina ndane isha mfumu. Tuwewe fetule tonton kanyo, vela ati abati mfumu chari kumamba. Tulefwaya, ishi mfumu 15, isho tuwalande na isho, shire susu kutila. Tulefwa tushita organize, tuwewe balungu. Tulongane pamu. Tuwewe na makeyo tuwa kuata, nefyo tule tonton kanyo, tumona kwa titulibaluwa niyo, ifata tulibaluwa niyo. Ero shimbisha mfumishare soso kutila tulefuaya balungu tulongane pamupa kutituka bakalipile balebo mfe wedi yako kalipila bantu baleba ana fete tibale angala kuri ifwe ema weze balebo mfe so ekechile pilo kutia nde muwebo kutia timfu muna shifurota shirisha kwa angala ku timfu mfenga shiafura wishibe kutia tuka fayeno mwimba wako ingila ku
kutana weselo bashira wanda wa vice president